ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda, aho turi kuri FM 104.3, aho kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @ radio yacu. Waishatu radio yacu voa.com ni site yacu, musangaho ibiganiro byacu byose. Hari ya kubuhanga bw'ivyuma ndahabona Juste na Nadia bagiye kumfasha kubagezaho iki kiganiro, naho hano muri studio ya Karindwi i Washington DC muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, urararitswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero hano ku Ijwi rya Amerika ni ikiganiro muri sanga. Mukabaza rero muti uyu munsi tubahishiye iki? Ihuriro ryiyise ribaruwa riraye rikaba urubuga nyarwanda rugamije gukangurira abantu kwisanzura mu kwivugira amateka yabo, rwaraye rusohoye igitabo rwise Abarokotse Bisanzuye cyangwa se Survivors Uncensored mu rurimi rw'Icyongereza. Ni igitabo gikubiyemo inkuru zirenga 100 z'ubuhamya bw'abantu batandukanye ku bihe bikomeye banyuzemo mu Rwanda n'ahandi mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika mu 1994 na nyuma yaho. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero turavugana na bamwe mu banditse icyo gitabo. Uravugana na babiri gusa kuko ntabwo twashobora kuvugana n'abacyanditse bose kubera umwanya ari muto. Baradusogongeza rero kubikubiyemo impamvu banditse ubwo buhamya, impamvu bayikoze muri iki gihe, n'icyo basanga ubwo buhamya bumariye abandi. Ntitubura kandi no gusubiza ibibazo by'abanywanyi ba radio Ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo babwira cyangwa babaza abanditse iki gitabo. Ubwo rero namwe mube hafi mu kanya turatangira kubaha ijambo, ariko reka tubanze twakira abatumirwa bacu duhereye kuri Madame Constance Mutimukeye. Ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze kunyakira, ndabasuhuza mbashimira ubutumire mwaduhaye kandi nsuhuza abakurikira Ijwi rya Amerika bose. Ndabasuhuza nishimiye kubana namwe, nizere ko tuza kubasobanurira neza iby'iki gitabo. Murakoze.
Urakoze cyane Madame Constance, natwe turagusuhuje rero kandi tunasuhuza abari mu Bufaransa ho bose badukurikiye baduteze amatwi bakurikiye ikiganiro muri sanga. Turi kumwe kandi na Bwana Claude Gatebuke wari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Claude Gatebuke, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Hey, murakoze cyane Jeffrey Mutagoma. Murakoze, ndabashimiye ku butumire mwaduhaye. Nkabona nishimiye kubana muri iki kiganiro na mugenzi wanjye Constance Mutimukeye. Tuje abantu bose bakurikiye VOA n'abakunzi ba VOA Ijwi rya Amerika ku isi yose.
Murakoze cyane rero, natwe twongere guhikaze abaduteze amatwi hirya no hino ku isi aho baherereye. Hari abatwumvira ku mirongo ya FM ya shortwave cyangwa abadukurikira kuri Facebook no ku rubuga rwacu rumwe twababwiye rwa waishatu radio yacu voa.com, ho turi live, ikiganiro kirabageraho ikibiriraho. mukomeze rero mukurikire nuko rero dusubire ku gitabo mwanditse cyasohotse ejo kuri Amazon nkuko narimaze kubivuga haruguru mugira mutya rero nyuma y'imyaka irenga 27 muravuga muti nyuma y'ibi bintu bitubayeho ngira ngo ndetse ni 28 bamwe kuko nagiye nsoma mu buhamya bumwe hari n'ibyatangiye ndetse mbere muri za 90 ngira ngo bamwe umuntu yanavuga ko ari na 30 mugira mutya muti reka tubyandike nyuma y'imyaka yose Madame Constance kubera iki muhisemo gukora ibi bintu muri iki gihe kuki mutabikoze mbere wenda Claude araza kukunganira nyuma ariko reka duhere kuri wowe
natangira mvuga ko wenda inkono iri gihe navuga yuko tutigeze kuvuga ati tuzabyandika muri iki gihe cyangwa na gahunda kwiye dukora tugendeye ku myaka ariko hashize imyaka nk'ibiri abanyarwanda bagenda basohoka mu bwoba bagatangira kuvuga amateka yabo bakayavuga mu kinyarwanda bakavuga ati ngewe naciye muri ibi ngibi undi akavuga ati nge naciye muri ibi ngibi nuko rero tumaze kubona ko bimaze kuba byinshi bikaba biri mu byinshi biri bigakorwa mu kirimi cy'ikinyarwanda kandi noneho tukabona ko hari n'abantu hari abana bakuriye batakuriye mu Rwanda batavuga ikinyarwanda cyangwa hari n'abanyamahanga bavuga ati dushaka kumenya ibyo bintu muvuga ko byababayeho ariko mukabyigumanira hagati yanyu tube tubimenye nibwo twagize igitekerezo cyo kuvuga ati reka tubikire mu gitabo bishyire duhere ku ndimi z'icyongereza n'igifaransa kuko nibyo badusabaga ari benshi namwongeraho yuko burya inyandiko ntago igipfa inyandiko ni ibintu bubitsi bukomeye cyane ntago igipfa ntabwo igisaza rero ntabwo kuki uyu mwaka nuko inkono ibiri igihe nuko aribwo abanyarwanda batangiye kugenda bavuga ayo mateka nibere ko tubije noneho bikaza noneho no kugira ngo dusubize abantu batubwiraga ati mu biduhe no mu ndimi abana bacu bashobora kumva mubwire n'urubyiruko rutunguka rw'ikinyarwanda none n'abanyamahanga batubwira ati mutubwire ibyababayeho natwe tubyiyumvire ndi kumva yuko nabakubize
urakoze cyane ngira ngo nari navuze ko Claude Gatebuke nawe ari buze kugira icyo atubwira Madame Constance ati tubikoze kubera ko igihe ari iki ngiki nawe niko ubibona bwa na Gatebuke
ni ko mbibona burya hari igihe cyose ari umuntu amenya ari Kenyatta King wavuze ngo igihe cyo gukora ikintu kiri cyo ngo ni buri gihe ngo rero muri buri gihe n'iki gihe turimo nacyo kirimo kandi icyo ni igikorwa cyiza nicyo nashakaga kuvuga igikorwa cyiza igikorwa cyubaka igikorwa cyo guha umuntu buri muntu ijambo akivugira amateka ye ahubwo nagira ngo nongereho ko mu mateka ari muri icyo gitabo harimo nasubira inyuma kugeza ku Rucunshu na no muri za 59 na mbere yaho noneho kugeza ubu ngubu uretse ko ari makeya ayo ngayo amenshi nayo atangiye muri 90 cyangwa muri 94 gusa ako kanagira ngo nkongereho noneho nongereho subize ntanze urugero hari nizo muri Amerika nigeze kwandika histori na y'ibintu nabayemo nari ntamenye no kwandika icyongereza neza noneho umwarimu aranisoma aravuga ngo ibintu bimeze gutya ntabwo nari nabyumva hari n'ahantu henshi njya kuvuga navuga amakuru banavuga uko narokotse mu Rwanda navuga ibyabaye uko u Rwanda rwatewe intambara yabaye ibyo twabayemo icyo gihe uko twabayeho muri jenoside uko twayirokotse uko twabayeho mu buhunzi uko nabwo twaburokotse abantu bakaba bati ibyo bintu ntabwo twari tubizi ubwo rero twagira ngo twacyanditse muri izo ndimi kandi iki gihe kubera ko twabonye ko ari ngombwa kugeza ubu abantu benshi ntabwo bazi amateka yuzuye y'abanyarwanda ikindi amateka yandikwa n'abanyamahanga ahanini y'abanyarwanda kenshi iyo bari kuyandika uretse nk'abantu biyandikiye amateka yabo uburyo wenda barokotse ibintu nk'ibyo ahanini byandikwa n'abanyamahanga ariko noneho hano kumvaga ari ngombwa ko abanyarwanda biyandikira amateka yabo bakayivugira noneho nk'uko tubivuga isi yose igomba kubimenya kandi ukuri kose ugomba kujya hagaragara kubera ko nkuko Constance bivuze ni documentation ni uburyo bwo kwandika no kubika kubera ko abantu benshi batabonye ubutabera mu bintu twabayemo ari byabaye mbere ya 90 ari byabaye mu 90 mbere ya genocide ari ibyabaye muri genocide byaba ku Batutsi no ku Bahutu na nyuma yaho kugeza na n'ubu kugeza no kuri iki gito na nyuma ya dayeri hari benshi abantu baburirwa irengero abantu bicwa aba rekana kujya muri fije nyinshi wenda turi bubiganireho ariko navugaga ko ni uburyo bwo kwiha ubutabera kuko burya umuntu ukugiriye nabi iyo ukuri ugushyize hanze uba umufungiye muri uko kuri nubwo rwose aba atari muri prize ya nyayo hakaba n'ikintu cy'uko twizera ko mu gihe kizaza tuzashobora kugera ku butabera ubwo rero abantu babibayemo bagatangira bakabyiyandikira kugira ngo binagaragare ko atari ibintu by'ibihimbano
ngira ngo warubaye nk'utubwira bimwe mu bikubiye muri ubwo buhamya waruvuze uti harimo ndetse n'ibyabaye ku rucunshu n'ubwo atari byose yewe ntabwo nabashije gusoma igitabo cyose ariko nagiye mbona ibyinshi bamwe bahereye muri 90 abandi bahera muri 94 ndetse nabonye ari ubuhamya busa nk'aho bugiye buba bugufi ariko umuntu akubajije ati mu magambo make wavuga ko icyo gitabo gikubiye n'iki wabisubiza ute bwana gatebuke komeza
nari nkitse amaferi ntangira gusubiza ntangira kuvuga narengeye ku kibazo gusa icyo navuga ubuhamya bukubiyemo Constance nawe unyunganire harimo ubuhamya bukakaye nicyo cya mbere navuga hakabamo n'amasomo hakabamo n'imbaraga nyinshi kuko abantu abenshi banditse bagiye bavuga ibyifuzo byabo n'impamvu bashyize amateka yabo ku mugaragaro nubwo bwose ari magufi icya mbere muri ibyo ngibyo kuri icyo kibazo mbajije harimo amateka yego nk'uko nabivuze ya mbere ya 90 ni makeya cyane ariko nabyo ni ibintu bigomba kumenyekana kuko hari abantu benshi batazi ibyabaye cyangwa se ari ibintu byanditse mu bitabo gusa bya teori hatari ababibayemo nk'abantu bahungiye muri za Uganda na Burundi par example mu 1959 icyo bintu ntabwo hari amateka menshi atabivuga cyangwa akabivuga abigoretse kizito rero aravuga ati twanze kuba insina ngufi amateka yacu twanze gutoberwa amateka donko rero hari abantu bavuga mwe nayo mateka noneho muri 90 rero kuva muri 90 kugeza ubu ngubu ariko cyane cyane 90 kugeza mu 2000 niho benshi twavuga amateka yacu buri muntu yari afite guhitamo igihe kubera ko twari dufite urebye twashyizeho nk'imipaka niko nabyita yuko inkuru igomba kuba ngufi kugira ngo twese dusangire icyo gitabo harimo ayo mateka arenze ijana izo za experiences zirenga ijana ubwo rero harimo inkuru z'abana ukuntu abana babayeho mu ntambara ukuntu babayeho muri genocide ukuntu abategarugori abaye n'abategarugori babayeho cyangwa babayeho mu ntambara muri genocide ibintu bikomeye bagiye babamo bitoroshye gusoma ariko n'imbaraga bakuyemo harimo ibintu byo kuneka abantu bagiye bahemberwa kuneka kujya gushinja abantu mu nkiko haba mu Rwanda haba no mu nkiko mpuzamahanga nabyo birimo harimo abanyamahanga nabo babibayemo ari ababaga mu Rwanda biba muri 94 abarundi abanyekongo hakabamo n'amateka n'intoya y'abantu bagiye mu Rwanda nyuma ya genocide nk'abantu baturutse muri Congo urugero harimo nk'inkuru y'umuntu ubyara wa Laurent Nkunda uriya wayoboraga imirwano muri Congo ubungubu uba mu Rwanda akaba avuga amateka y'ukuntu yagiye mu Rwanda n'ukuntu yongeye n'ukuntu yahabaye n'ibyo yahabonye akanavuga no ku byo muri Congo ukuntu yabyumvaga n'uko abyumva ubu hakabamo abantu amateka y'impunzi ubuzima bukakaye bw'impunzi ari impunzi za kera tutari tuzi cyane amateka yazo muri za yose muri 59 niza mbere yaho kuko nkuko nabivuze hari n'abavuze amateka ya famiye zabo mbere yaho noneho n'amateka y'impunzi ari muri 90 kugeza muri 94 ari na 94 na nyuma yaho inzira nyinshi abanyarwanda baciyemo kwita inzira ndende kuri twese niyo yaba ari inzira yamaze amezi atatu gusa hari n'abazimazimo hari n'abakizirimo bamaze imyaka 25 n'8 bakizirimo izo nkuru zose zirimo harimo cyane cyane ariko inkuru za icyo nabonye ni abana abantu benshi nababibayemo ari abana abandi na abategarugori ndakeka aribo biganjemo cyane ubundi rero ikindi navuga ni uko ni njye nabonyemo imbaraga nyinshi reka wenda
reka madame Constance aranyihanganira gato nari nababwiye yuko iki kiganiro tutakiharira hari n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika reka duhe ijambo Amizero Iva ikaze mu kiganiro muri sanga Amizero Iva uranyumva
Hello?
Komera cyane Ivan.
Ukomere yego ndabumva neza.
Uherereye hehe?
Ngemerereye mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke. Icyo gitabo twacyumvise mu by'ukuri ni igitabo wumva gisobanura neza amateka abanyarwanda baciyemo ikindi kandi turashimira abantu bacyanditse kuko kiragaragaza aho u Rwanda rwanyuze babandi bahakana ko nta genocide yabayeho mu Rwanda kizaza kigaragaza cyemeza neza yuko kibereka yuko koko ibiba bivugwa byabayeho mu Rwanda ikindi nkatwe abanyarwanda dutuye mu gihugu cy'u Rwanda ni amateka tuzi ni ibintu twaciyemo nk'u Rwanda icyo rero ni kimwe mu kimenyetso kizafasha abantu baciye muri ibyo bihe muri biriya bihe bya Jenoside ni kimwe mu bimenyetso bizabafasha cyangwa se mu bihamya bizabafasha gukomera bakumva neza yuko hari abantu babazirikana kandi bagerageza gutambutsa ubutumwa bwabo bagerageza gutambutsa amateka yabo akamenywa n'abantu hirya no hino ku isi bityo bikabarinda kwiheba no kwiganyira bakumva ko ndetse amateka yabo na ba bandi bagerageza kuyapfobya bakumva ko byibuza bagenda bumva ko ibyo bintu byabayeho kandi koko bikabafasha gukomera murakoze cyane
urakoze Emmanuel mbanze nakwisegureho kuko nakwise Amizero Iva kubera ko nawe ari ku murongo reka ugire umunsi mwiza reka noneho twakire Iva Amizero Iva uratwumva?
Hello. Ndabumva neza.
Uherereye he Iva?
Ndarimo gihe mu karere ka Nyanza.
Amakuru cyangwa Nyanza?
Ni meza pe nta kibazo akazuba kari kuva.
Nuko rero uti ni igitekerezo cyangwa ni ikibazo?
Ni bibiri cyangwa ni igitekerezo.
Twagiye.
Murakoze. Cyambere no gushimira abo banditsi barakoze cyane rwose pe barakoze kugaragaza amateka n'inyandiko kuko inyandiko ijyamo igisaza kuruta uko babivuga mu magambo wenda n'abapfobya nabo bazabibona bavure ko bahera hanyuma ikibazo mfite kuri abo banditsi ni ibibazo bigera muri bitatu ikibazo cya mbere niba imbogamizi bahuye nazo mu kwandika icyo gitabo
urukibajije nde kuko dufite abatumirwa babiri dufite Constance na Claude
Constance niyo yibajije
komeza
ikibazo cya kabiri arakomerezaho Genda kunda kwibanda ku rubyiruko cyane. Rubyiruko ni iki? Da fakti rubyiruko kugira bite gitabo kibageremo ku bwinshi kuruta kucyumva mu binyamakuru cyangwa se kugisanga mu kwikoranabuhanga kikagera ku bantu bakagifata mu ntoki bakajya bakisomera kuko urubyiruko ni rwo n'amateka ajya ategeka cyane cyangwa se iyo haje ikintu kicyaduka. Hanyuma ikibazo cya gatatu nacyo ndumva yaje gukomerezaho, ndetse hari ubufasha nk'abo banditsi bafite buzadufasha twebwe kubona ayo mateka ari nka televiziyo mu cyaro. Yandi murakoze.
Aha, ubwo rero arabyumvise Madame Constance. Icya mbere ati imbogamizi, icya kabiri ati ni gute icyo gitabo tutacyumva bugani, icya gatatu ati hari icyo mushobora kudufasha nkatwe turi mu cyaro kugira ngo tubashe kukibona, ngira ngo gifitanye isano n'icya kabiri. Ariko reka nguhe urubuga usubize Bwana Amizero Iva.
Murakoze cyane Bwana Mutagoma kwikwiza ijambo. Ndabona bibaye n'ihererekana ryiza. Reka ndongera akantu duke cyane ku byo Kodeli yavuze. Yavuze byinshi birimo, nagira ngo mvuge ko n'abantu bari mu Rwanda harimo nabo abatanze amateka yabo y'ubuzima babayeho n'imbogamizi bahura nazo mu buzima babayeho muri aya mateka ya nyuma ya Jenoside kugera kuri uyu munsi. N'ubwo buhamya nabwo burimo bw'abantu bari mu Rwanda bavuga uko ibintu uko babayeho mu Rwanda. Nahita nasuza abantu bari mu Rwanda, ndashimira Emmanuel na Ivan Amizero n'abandi bose mu bakunzi bari mu Rwanda. Rero mu gusubiza ibibazo bye, icya mbere ati ni izihe mbogamizi mwahuye nazo. Imbogamizi navuga yuko twahuye nazo ni uburyo dukoramo. Itsinda ryacu turi mu bihugu byinshi bitandukanye, bimwe na rimwe narwo turi ku masaha amwe. Hari igihe bamwe bari nijoro twebwe ari mu gitondo, cyangwa abandi bajya bari saa sita abandi bikaba ari saa sita za nijoro. Turi ku migabane itandukanye. Navuga ko ariyo mbogamizi ya mbere, ni ushobora gushyira hamwe guhuza amasaha, ariko habayeho yuko buri muntu wese yigomwa umwanya we kugira ngo tubigereho. Iyindi mbogamizi ni abantu kuba Abanyarwanda, n'ubwo natangiye mvuga ati bashyiritse ubwoba baravuga amateka, baracyafite hari benshi bagifite kimwe ubwoba ku buryo gutanga amateka kuyavuga bisaba yuko umuntu abegera ukabizeza yuko nta kibazo, cyangwa ukababwira ko igihe cyo kuva mu bwoba ari iki ngiki. Nuko ni ubwoba abantu bafite bwo gutanga amateka biba iyindi mbogamizi. Iyindi mbogamizi navuga wenda kuba ari Ikinyarwanda kigomba kujya mu abatanga ubuhamya ari Abanyarwanda kigomba kwishyira mu ndimi zitari z'Ikinyarwanda, zitari indimi navuga zacu za mbere. Nabyo byabaye bishobora kuba kuboneka nk'imbogamizi, kuko akenshi wenda n'abasha kumva Ikinyarwanda gikomeye cyangwa kutavuga Ikinyarwanda kimwe, rero kwishyira mu ndimi z'Igifaransa n'Icyongereza navuga ko ari iyindi mbogamizi. Ku giti cyanjye naba narabonye cyangwa n'abandi, ubwo na Claude nawe araza kongeramo ibyo naba nibagiwe.
Ariko umvise ko abenshi banavuga bati bakiduhe rwose kitugereho, ndakeka ahubwo bariya wagira ngo baragishaka mu Kinyarwanda.
Niko nanjye nabyumvishije, ubungubu kiri mu Gifaransa, kiri no mu Cyongereza, ariko ubwo ngubwo tuzareba uburyo cyajya mu Kinyarwanda. Ntabwo biri kuri gahunda kuri uyu munsi, hari Igifaransa n'Icyongereza, ariko kuri gahunda igihe yuko kizajya no mu Kinyarwanda. Akanavuga ati ni gute cyagera ku rubyiruko. Kuri ubu ngubu ibyoroshye ni urubyiruko, ndiko yavuze ati abadafite ikoranabuhanga, ariko icyoroshye kuri ubu ngubu n'abashobora gukoresha nk'ikoranabuhanga, kuko kuri Amazon hari uburyo n'umuntu uri muri Afurika cyangwa no mu Rwanda umuntu ashobora kumugezaho igitabo, ariko bisaba ko umuntu aba azi gukoresha iryo koranabuhanga. ubwo wenda nayo ni yindi mbogamizi uburyo tuzakigeza ku bantu badakoresha ikoranabuhanga bari no mihugu wenda icyo gitabo kiri mu Rwanda wenda ngiye nshobora gutekereza ko ubuyobozi butazemera ko cyagurishwayo ubwo nayo ni yindi mbogamizi yayikiza
kuki mukeka ko ubuyobozi butakwemera ko kigurishwa kandi ari igitabo kivuga amateka yabaye ku Banyarwanda kandi u Rwanda narwo nyine ari u Rwanda ntubona ko mwihuse gukeka ibintu bitaraba
reka tuzarere nuko ni nambu twakise nimagisemuye neza abakika cumi bisanzuye nuko mu Rwanda kuri ubu ngubu abavuga amateka yabo bagomba kugenda bavugira ku murongo wemeye kuvugwa w'amateka ni ukuvuga ngo harimo abantu benshi bandi bashyizeho amateka yabo bashinja ubuyobozi buri mu Rwanda ubu ngubu kuba ari bo bwishe abantu b'umuryango wabo turabizi ko mu Rwanda umuntu uri kuri uwo murongo kuri ubu ngubu ntabwo ari ikintu cyemewe ariko wenda bashobora kudutungura neza tukabona icyo gitabo kireremwe mu Rwanda byaba ari byiza cyane ariko nuko nzi ko harimo ubuhamya bw'abantu bavuga amateka bisanzuye bakayavuga bakavuga uwabiciye bisanzuye niyo yaba ari FPR reka bityo bivuze mu magambo navuga ati ubuyobozi bakavuga ati FPR yatwiciye bakabivuga niyo mpamvu nyeta yuko bitazashoboka yuko mu Rwanda bashobora kwanga yuko kigurishwayo nanashimira aba bantu bavuze ati ntamuzongera gupfobya amateka kuko nibyo koko amateka agomba kuvuga uko yabaye ubungubu kuri icyo gitabo amateka avuzwe uko abanyarwanda bayabayemo na murongo bagenderaho
icyo wenda cyo bwicanyi bashinja FPR turaza kukigarukaho kuko ntabwo byaba ari ubwa mbere kuko hari n'abasirikare bigeze guhanirwa kwihorera niba mbyibuka neza batwarwa mu nkiko bivuze yuko byaba atari ikintu kitazwi cyangwa se kitagaragaye ku buryo bavuga bati icyo gitabo reka tukireke ariko bwana Gatebuke bunyihanganiyeho gato turaza kugaruka kuri iyo ngingo kuko Marcel Twagireheza amaze umwanya munini ategereje ataza kuducika reka tubanze tumuhe ijambo turagaruka kuri iyo ngingo mu kanya Marcel ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane ndi Kigali mu Rwanda tuhuze n'abatumirwa ariko nshaka kubabaza ibibazo bibiri bose buri wese agira icyo akivuga bitewe n'uko abyumva reka ikibazo cya mbere ngihere kuri ibi ngibi yari ari kuvuga ati ntabwo tuzi niba igitabo twanditse mu Rwanda kizemerwa niba muzi ko mwanditse ibintu by'ukuri kandi bishingiye ku kuri ni iki gituma mufite impungenge mu kibazo ko igitabo kitazemerwa n'izi kuko usanga ushobora kuba wanditse ayo mateka nyamara umaze imyaka cumi n'itanu udakandagira mu gihugu utazi aho igihugu kigeze nawe ahubwo uri umwe mu bapfobya bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi so muri iyi minsi turabibona tutitaye ngo guhakanwa n'uwayikoze cyangwa uwayikorewe ubungubu abantu hari ukuntu umuntu wenda aba hari ukuntu azi amakuru ye y'umwihariko cyangwa inyungu z'abanyepolitike bahunze igihugu babihishamo none bamara kubihishamo abantu bakabategera amatwi bikaba ngombwa ko basohora inyandiko ijyanye n'ukuri kw'aba bashuka ibyo bashaka kubumva akaba ariho cya gitabo gisohoka none impungenge mfite ko igitabo kitazemerwa n'izi ikibazo cya kabiri mbere y'uko musohora iki gitabo no gukusanya ibikubiye muri iki gitabo mwavuze ko kiri kuri Amazon ntabwo ndakibona ariko nta iki kiganiro kirajya kurangira nagezeyo ntakibonye mbere y'uko mukusanya ibyo bitekerezo mwashyize muri iki gitabo ndashaka kubabaza ibibazo bamwe mu bo mwakusanyije ibitekerezo byabo bose bari imbere mu gihugu cyangwa bose bari hanze ese baravanze harimo bari imbere mu gihugu n'abari hanze ese no kugikusanya nk'uko muri mu bihugu bitandukanye muheruka mu gihugu ryari ku buryo hari amateka mashyashya cyangwa se ibyo mubona nk'uko tubungabunga inzibutso mwavuga muti dufatiye nahangaha ibi n'ibi nuko muheruka mu gihugu ryari ibitekerezo mwakusanyije nibyo bari imbere mu gihugu cyangwa nibyo bari hanze gusa so ku buryo nyine bigaragara ko cya gitabo mwanditse hari na nosi y'umufite ku bibera mu Rwanda
byumvikanye guma ku murongo Marcel ntugende bugumye aho ngaho duhere kuri Claude Gatebuke abanza gusubize niba hari ibindi bibazo ufite uze kumubaza. Gatebuke ni we wari ufite ijambo mukanya, uramwumvise Marcel ibyo avuze, urabivuga wiki?
Nagira ngo mumbabarire niba bishoboka mufungure mikro ya Marcel mbere yuko musubiza, kugira ngo musubize turi kuganira. Marcel ndagusuhuje, uje n'abandi bantu bari Kigali. Hari ikibazo bajije ngo ese tujya kwandika amateka cyangwa duheruka mu gihugu ryari? Ibibazo byose ndabisubiza, ariko nagira ngo nkubaze mbere, wowe wemera ko habaye jenoside y'Abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi?
Marcel, urahari?
Umenya dahari?
Marcel agomba kuba yagiye. Urahari?
Ndakumva. Ndakumva neza.
Nakubazaga wemera ko Abayahudi bakorewe jenoside mu ntambara ya kabiri y'isi?
Jenoside y'Abayahudi ndayemera.
Okay. Noneho ubwo yemera rero, ndibaza nta kibazo wagira cy'uko umuntu ashobora kwemeza ibintu byabaye mu Rwanda adahari? Mu kugusubiza, hari n'ubundi ahantu nigeze kujya gutanga ikiganiro abantu baravuga ngo nimbanze nsubire mu Rwanda ngo mbone gutanga ibyo biganiro. Nuko ndavuga nti rero mu gihe tugezemo ntabwo ari ngombwa ngo mbe ndi mu Rwanda kugira ngo menye ko André Rwisereka par example bamuciye umutwe, cyangwa Jean Leonard Rugambage umunyamakuru bamurashe, ko Karasira bamufunze, ko Bahati yabuze, ko Mitsindo Vieteri bamufunze, ko Hakuzimana Rashid nawe bamufunze. Ibyo ntabwo ari ibintu umuntu akeneye kuba ari mu gihugu kugira ngo amenye ibintu bigaragara. Kimwe nk'uko nawe udashobora guhakana jenoside yakorewe Abayahudi, nubwo nkeka ko ushobora kuba utaruriho, ndakeka utagejeje mu myaka 40. Ubu rero nta guhakana amateka y'abantu ngo kubera ko umuntu adahari. Noneho rero
hari icyo yendaga kuvuga, ngira ngo twamukupiye hano tutabigendereye. Hari icyo yendaga kukubwira Marcel, hari icyo yendaga kuvuga mbere yuko ajya ku cya kabiri?
Yego, ndashaka kumubwira. Aravuga ati si ngombwa kuba uri mu gihugu kugira ngo umenye ko runaka byagenze gute, ariko hari ibintu bibiri tudakwiye kwirengagiza. Yima urugero rwa jenoside yakorewe Abayahudi, kuko jenoside yakorewe Abayahudi ntabwo yakozwe n'Abayahudi ubwabo. Jenoside yakorewe Abatutsi ifite umwihariko kuko yakozwe n'Abanyarwanda, igasubira inyuma igahagarikwa n'Abanyarwanda b'ubwabo. Impamvu adashobora kumpa ingero za jenoside y'Abayahudi n'ijenoside y'Abatutsi ni ukuvuga ngo Abatutsi n'Abahutu n'Abatwa ni abantu bari kumwe basanzwe basangira mu gihugu, biba ngombwa ko bicana. Uvuzwe ngo ni Abanyarwanda bicanye b'ubwabo hagati yabo. Kumva rero nyima izo ngero, ahubwo ikibazo kiri
ko habaye intambara muri Ukraine, ko Uburusiya bwateye Ukraine kandi n'Abanyarwanda bakemera ntabwo bari muri Ukraine.
Mureke dusangire ijambo kugira ngo twumvikane, umwe kuvugira ku wundi. Marcel wari umaze kuvuga uti ntabwo yatanga urwo rugero kubera ko ibyabaye mu Rwanda birihari bifite umwihariko wabyo. Gatebuke avuga ati okay, niba urwo rugero rwanze have nguhe urundi. Gatebuke, ijambo ni ryawe.
Donc ikintu cyabaye ntabwo ari ngombwa ngo ubuhari kugira ngo ucyemeze. Noneho rero icyo nakongera ni uko noneho no mu banditse harimo n'abantu bari mu Rwanda bamwe biyandikiye amateka yabo, ibyo nabyo birimo mu gitabo. Muri make kugira ngo icyo kibazo ngisubize, ariko noneho nanasubize n'abantu bashaka kuvuga ko kuba umuntu atari mu Rwanda adashobora kuvuga amakuru yo mu Rwanda. Nka radiyo Ijwi rya Amerika ivuga amakuru y'isi yose, kandi ntabwo ibihari abanyamakuru baho baba bahari igihe cyose. Muri make amakuru y'ukuri hari uburyo bwo kuyaverifiya,
ariko dufiteyo abanyamakuru mu Rwanda bwana Gatebuke.
Ariko nk'iyo muvuga amakuru yo mu Bushinwa, sinzi niba hari abanyamakuru wenda Ya Amerika mu Kinyarwanda bavuga makuru mu Bushinwa cyangwa se mu bihugu by'Abarabu
dufite
no mu Burusiya
dufite abigishinwa ariko batugezaho amakuru tukayahindura mu Kinyarwanda ariko nabo arabijwe rya Amerika aho kuba haba tubaduhaye
natwe rero amateka twanditse n'abantu bayivugiye akaba harimo n'abari mu Rwanda akaba ari na wenda nsubije icyo kibazo cya niba hari abari mu gihugu barahari benshi kandi turi no mu bihugu bitandukanye kuko abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye ntabwo bari mu Rwanda gusa turi mu bihugu bitandukanye hari nabo mu bihugu byo mu mahanga nabo bitangiyemo amateka bivugiyemo amateka noneho ikindi ikibazo yabajije ngo kuki kitakwemerwa mu Rwanda niba ari ukuri cyangwa se byaba ari gupfobya no guhakana genocide yakorewe abatutsi icyo kibazo icya mbere nagira ngo nuganire Constance kuri ntiyavuze hari umuntu amateka chapitre 82 mu gitabo uwitwa Kwitonda nawe ari mu Rwanda ahubwo niba nibuka neza wenda nshobora kuba nibeshya ariko ndibaza ko ashobore kuba ari mu Rwanda cyangwa se niba adahari ubwo ndibeshya ariko yavuze amateka y'ukuntu yagiye mu rubanza rwa gacaca bagashaka ko abeshya yanze kubeshya baramufunga mu Rwanda rero hari amateka y'uko yashaka kubwira abantu kuko bavuga amateka yabo ubungubu gusa
none yababeshya ahubwo none ubwo buhamya bwe muri ubwo buhamya yaba ariho abeshya bwanagatebuke twabwirwa n'iki ko twakwemeza dute ko ibyo avuga ari ukuri ko nta muvuguruza
nuko ari amateka yabaye ku bantu benshi namateka yabaye ku bantu benshi ku buryo unashatse n'ibintu nkawe umunyamakuru ndibaza ko ubizi wenda ntabwo ari wo mutumirwa ngo ubisubize ariko hari ikintu cyitwa gaceceka muri gacaca ni urugero ni nabyo yavugagaho aho bagendaga bakavuga ati vuga uba ubuhamya si nawe wenyine hari n'abandi mu gitabo nabo bavuga ukuntu bagiye bakoreshwa gutanga ubuhamya bamwe bakanabihemberwa ku buryo ni ibintu abantu benshi babayemo n'amakuru abantu benshi babayemo kandi umuntu wafunzwe imyaka yafunzwe afungiwe kutagira kwanga nyine gutanga ubuhamya bwo kubeshyira abantu nibaza ko icyo gihano n'ubundi ubundi hari ikindi kintu yahaniwe baba barabyanditse byagaragara n'ibintu dushobora kubonera ibimenyetso ariko ikigaragara ni uko ari cyo bamufungiye hari n'amateka tutashoboye kwandika kubera ko nyine umwanya watubanye mukeya ariko nibaza wenda ko tuzanakomeza kwandika ibindi nk'abantu bahunze n'ubundi bahunga kubera kwanga kubeshya mu nkiko za gacaca abo rero niho navugaga ko abanyarwanda bari mu Rwanda ntabwo bisanzuye mu kuvuga amateka yabo rero urugero nka Aimable Karasira wivugiye amateka ye bakajya bamubwira Libi ikamubwira ngo ntakavuge kuri genocide none ubu yaranabifungiwe ngo arakobya genocide
ariko ibyo yarezwe ibyo Karasira yarezwe ni ibintu bigaragara byashyizwe hariya n'ubushinjacyaha icyo bamurega ahubwo ni ugupfobya cyangwa se guha ishingiro genocide ntabwo bigeze bamubuza kuvuga amateka ye kuko yari afite umuyoboro wa YouTube bwanagatebuke yanawukoreyeho igihe kirekire
uwo muyoboro ni wo yabivugiyeho ko bamuhamagaye muri Libu bakamubwira ngo nazongere kuvuga kuri genocide
reka Marcel yaraducitse kuri telefone ariko bambwiye ko agarutse Marcel wanyuzwe n'ibyo bisobanuro baguhaye
oya ntabwo nanyuzwe
icyo itakunyuze ni ikihe
ni ukuvuga ngo
unyarutse ariko kuko Constance twamuneganye ijambo kandi nawe afite ibitekerezo agomba gutanga muse n'abanyarutsa kugira ngo nawe atwunganire
iyo umuntu asohoye igitabo mbere y'uko igitabo gisohoka haba hari itsinda rishinzwe kuverifiya ibyo yanditse ko ari byo cyangwa atari byo mbere y'uko agisohoka aba afite impungenge y'uko mu Rwanda kitazemerwa sinzi niba babashakashatsi n'abanyabwenge dufite mu Rwanda yarabasangije icyo gitabo akavuga ati ese murabona iki gitabo ubuhamya bukubiyemo amateka twanyuzemo n'igihugu cyacu murabona hari icyo cyafasha abanyarwanda bivuzwe ko wenda ibyo bitabayeho hanyuma ikindi mu bigaragara sinzi niba uyu munsi ashobora kuza hano mu Rwanda atari kuvuga ngo ari kuvugira hanze y'igihugu akavuga ati ndahamya nashidikanya kwimuga bamubwiye ngo nabeshe muri gacaca ubuhamya ngo ngurimo akabitwereka kuko gacaca zari ziyobowe n'abantu batowe mu baturage mu midugudu abantu baziranye aho ngaho nk'uko duturanye na runaka bakitiramo inyangamugayo zisi inyangamugayo za gacaca gacaca ntabwo ari inkiko zaciwe mu butabera gacaca ni abantu bitewe n'ubwabo bakemura ibibazo by'amakimbirane bakemura ibyo bibazo ni ukuvuga ngo uwo muntu wanza akavuga ngo navuga ibininde ko gacaca bayoboye gacaca inyangamugayo za gacaca ari izitowe mu midugudu Ruva aho ngaho harimo kunyuranya wenda nta nimara kukinyuza mu amaso neza wenda muzongera mu batumire niho nagira icyo mbivugaho cyane ariko mu bigaragara harimo ikintu cy'utunyuma niba abantu bajya hanze bakagoreka amateka kuba umucika cyo mbivuga yuko ibyo uvuga ari ukuri
ubwo wowe
umucika cyo mbivuga yuko ibyo uvuga ari ukuri
wowe rero uremeza yuko aramutse ari mu Rwanda agatanga ubuhamya bw'ibyamubayeho kabone nubwo bwaba butunga gatoki ubutegetsi cyangwa se bamwe mu bari mu butegetsi uremeza ko nta kibazo yagira
kivuye hese kuri ugira ngo kuri hari cyo gutwaye ntacyo yavuga
wabyumvise gatabuke we
bwana Mutagoma reka nikwiharira ijambo ngire vuba vuba nongere bwire audience ya nawe nayo yiyumvire neza uyu mugabo aravuze
akubwiye ko nta kibazo wagira
yee ariko babikoze barabigize biragaragara no mu gihe cyo kwibuka hari abantu baniganye ijambo abafite amateka nka amwe ari mu gitabo hari bamwe bemerera hari bamwe rwose banabyivugira ko babemerera bakajyayo bakajya kwibuka ariko hari abandi batemerera kubera amateka yabo abangamiye ubutegetsi ariko
abona abapfobya ariko abona abashaka gupfobya jenoside nibo bateza ibyo bibazo
erega umuntu ntabwo apfobye ikintu yarokotse iyo umuntu ari kukubwira ko bamwiciye cyangwa nabo ubwe bari bagiye kumwica akagira imana akarokoka ntabwo mba numva ikintu gipfobya kirimo uretse gusa ko gupfobya ari ikintu leta y'u Rwanda isigaye ikoresha n'ubuze ko umuhanda utubatse neza baravuga ngo arapfobya inzu bavuga iti iriya nzu muvuga ko iri mu manegeka ntabwo iri mu manegeka ngo
urapfobya urakabije nawe urakabije nawe ibyo bintu ntaho biraba inzu iri mu manegeka ntabwo reka tujye kwa ihangane tujye kwa Constance twamuniganye ijambo madame Constance
mbabarira gatoya mutagoma haratanu nagira ngo numvishe audience mbabarira gatoya uyu mugabo aravuze ngo igitabo ntaragisoma arangije aranavuga ngo hari n'ibinyoma none se abwiwe n'iki ko hari n'ibinyoma kandi igitabo ataragisoma ako kandi agiraga ngo Diance kumbe
reka tujye kwa Constance madame Constance
uratubabarira kuba ijambo ibintu cyakoze gufata urugero rworoshye cyane abanyarwanda bose bari bwumve nk'indirimbo yakize yitwa twanze gutoberwa amateka indirimbo ya Kristo Mihigo ndakeka ko nta ndirimbo ishobora kuvuga jenoside yakorewe abatutsi neza yubatse buri muntu wese warokotse jenoside iyo ndirimbo ubungubu mu Rwanda igihinyuraho muri kuri radiyo Rwanda ni ukuvuga nicyo kibazo nagira nabaza uwo muntu uvuga ngo afite impungenge zishingiye kuki zishingiye ku bikorwa bibera mu Rwanda nk'uko umuntu bamwica cyangwa umuntu yapfa bamwica barangiza n'indirimbo ze bakazica ntizongere kunyura kuri radiyo Rwanda
ariko ubibajije Marcel madame Constance waba umuhohoteye kuko ntabwo ari we uyobora radiyo Rwanda nta nubwo ari we uhitamo indirimbo zinyura kuri radiyo Rwanda urumva nawe ubanza yabibona
uko bambwiragaho impungenge zacu zishingiye kuko yakomeje kuvuga ko atumva aho zishingiye ku bikorwa biba ubungubu mu Rwanda ku bikorwa aho ibihangano bimwe bibuzwa guhitamo ejo bundi hari umushakashatsi nabonye kugiye bavuga ati turasaba abanyarwanda kutazongera gusoma igitabo cye yavugaga ku bintu byabaye mu Bisesero no mu gitabo cyacu ibintu byabaye mu Bisesero harimo abantu babitangira ubuhamya ni ukuvuga ngo ubungubu hari mu Rwanda abantu basanga umurongo w'ukuntu ibintu bigomba kuvugwa abo bantu nibo bapfobya amateka y'abanyarwanda kuri njyewe nta muntu ushobora gupfobya jenoside yarokotse mu gitabo cyacu harimo abantu benshi barokotse jenoside yakorewe abatutsi babivuga ariko bakavuga yuko batemewe babaye no mu Rwanda cyangwa bakiri mu Rwanda ubungubu batemewe haba kujya kwibuka batemerewe kujya kwibuka batemerewe kuvuga amateka yabo kuko atari mu murongo washyizweho n'ubuyobozi sinzi niba igihe nicyo kintu yifuzaga kongeraho kuvuga ko hari ingero za hasi bifatite bidasaba ko umuntu ajya mu ajya hanze y'u Rwanda kugira ngo tumenye impamvu mu Rwanda umuntu ashobora gusura igitabo akavuga ati u Rwanda noneho ntabwo ruzemera abayobozi bw'u Rwanda ntibuzemera yuko kigurishwa mu Rwanda ariko nabivuze bashobora kudutungura neza nacyo twifuza kigurishwa mu Rwanda.
Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Reka duhe ijambo bwana Adiba. Hello. Ijambo ni ryawe ku murongo wa telefone turakumva. Aragiye reka turebe niba sinzi niba tugifite Marcel cyangwa yagiye ariko niba yagiye ubwo twakomereza ku kiganiro. Marcel uracyahari? Okay, Marcel agomba kuba yagiye nawe ariko ndibwira yuko mu kiganiro tugiranye mu biganiro mushoboye kumusobanurira ibibazo yari afite kandi ntekereza ko n'abandi benshi bashobora kuba bari bafite ibibazo bijya gusa nibye.
Mutagoma hari ikintu wasubije Constance uvuga ngo Marcel ntabwo ari uyobora Radio Rwanda cyangwa se n'andi maradiyo yo mu gihugu, nibyo, ariko wenda namuha challenge yuko afungura radio ye agashyiramo indirimbo ya Kizito akagenda muri karitsiye yayicuranze wenda akanatumira n'abaturanyi bakaza bakayibyinana noneho tukareba ko ibyo Constance avuze atari ukuri.
ADPR ku murongo wa telefone urahari?
Ndahari.
Makoro
ni meza
ariko ubundi niko witwa kuko witwa ADPR?
Mose harimo Habimana Fabrice.
Ni igitekerezo ni ikibazo?
Harimo gushimira icyo gitabo banditse, hakaba harimo n'igitekerezo cyangwa ikibazo nshaka kubabaza.
Twagiye.
Okay, mbanje kubashimira gusa ntabwo nibuka amazina yabo kubwo narindi mu kandi kantu noneho nituma ntakurikiranye n'isigana ariko nakurikiye ni maka zajyaho nazumvishe.
Ni Claude Gatebuke na Constance Mutimukeye.
Ego uwo mutima uwo Constance n'uwo mugabo mugenzi we ndamubaze ikijyanye n'icyo gitabo, koko mu by'ukuri icyo gitabo ngiye kubwanjye ruhande muri iki buzima nabayemo ye ndavuga rumwe n'icyo gitabo turemeranywa koko gusa nanone siko ubundi baravuga ngo uyu mukinyarwanda gukuri ko kujya ahabona uko impamvu cyangwa ko ukuri ko tutari ko tujya ahabona uyu munsi wa none ushobora kuvuga ikintu ejo bakazaguhamagara ngo tubone uko byagenze ugasanga ni ikibazo koko muri Congo habaye ubwicanyi butandukanye abantu barishwe nanjye nari mpari mu bantu barokotsemo.
Wowe ubu uri hehe? Urabivuga uri hehe wowe?
Ndi mu Rwanda.
Komeza.
Ndi mu Rwanda ariko ku mpamvu z'umutekano wanjye ntabwo mvuga akarere mperereye.
Wowe uravuga ko abo bantu bishwe ariko ntabwo uvuga uwabishwe ari we?
Nasanze nisega mbabwira ko ukuri ko tutari ko tujya ahabona. Kuko hari igihe uvuga ukuri ugasanga ubwira ukuri arimo arakwita umusazi kandi arakwita umurwayi.
Komeza.
Gusa nagira ngo mbabaze, ese gitabo ese byibuze bagikora ese byibuze bari bagamije kutubyaza umusaruro cyangwa ko hari kugira ngo bahe abanyarwanda babasangize ku buzima bwabo bwababayeho cyangwa bwabaye ku gihugu? Ikindi cya kabiri, kiriya gitabo nabikurikiye nsanga kirimo bigera kuri paji ijana ku bintu banditsemo, ariko mu by'ukuri ntabwo bigeze batushogongeza ku bintu banditsemo ngo babishyireho tubirebe neza.
Ariko babivuze. Komeza ikibazo.
Yego, babivuze byo nabikurikiye, ariko niyo mpamvu na bamwe bari kubaza ibyo bibazo ugasanga barimo hari ibyo batari kwemera kubera ko bamwe ntabwo bahuye n'ubwo buzima. Ubwo buzima nabunyuzemo bwarashariye, kuko bwarashariye cyane kubona ageze aho mpinduka n'ubana n'ubumuga nageraho ngenda nkuru icyuno hafi naragendaga ndi kungana kuri ubutikungo buhamya bwabo batanze aho nagendaga icyindi iri kugwa cyane ndiri kandi agira nkakuramo imyenda kugeza ubu yaje kongera no gutandukana n'abagiye bagenkirwa naho mvuka turahunga tugiye muri Kongo aho bita za Nyamitabo ugakandagira icyondo kikakugarukira mu gaturo kikakurengera ukambara ubusa ngenda bwo nija ku butaka bwa Kongo nambaye uko navutse nta myenda mwitegaranye nageze aho ngira ndwara amaguru ndananirwa amatakwara n'igikara hahandi nakuraga ikibuno hafi natwaraguye n'umukongomani arancumbikira natashe ariko mu guta mbere yacu inyuma gato twajya ahantu mu nkambi ingabo za RPF bwazo zaje muri gahunda yo gusenya inkambi zari zihari mu rwego rwo gucyura abantu bari baratashe icyo gihe
bari baratashe cyangwa bari barahunze
bari barahunze bagira ngo babacyure haba ikintu cyo kurasana hagati ya FDLR ndetse n'izo ngabo z'u Rwanda mu by'ukuri abantu bahaguye ndabazi ni benshi cyane ntitwavuga ngo ni FDLR yabarashe ntitwavuga ngo ni RPF yabarashe ariko mu by'ukuri muri Munabara icyo yabonye kandi n'ikinyarwanda bavuga ngo ribari bariraye
niko bimeze ariko ubwo urumva ko
kuba afite ibyaga babaje urumva nagira mbaze ese byose bikaba ko ari cyiza ku bwanjye ruhande cyaboneka gute nubwo amugani afite impungenge y'uko ndetse cyakwemerwa mu Rwanda ariko nabo bashobora gusesengura bakareba kabuga ku gitabo kimwe kiravuga amateka ese nk'amateka abera kuvugwa kandi akamenyekana ku bantu bose bakabyumva ese ni gute wari wese cyagera kuri iki gitabo cyangwa se yaba nyangombwa ko n'ubundi nayo n'amasomo bagasaba ko minisiteri y'uburezi yagishyira mu mashuri kikagaragaza amasomo ko bagaragaza ibindi bitabo komisiyo y'igihugu ishinzwe iby'amateka nayo ikacyemeza kereka niba wumva ko ubwabo iki gitabo batakwisaba ko cyagera mu gihugu nkaba nongera nkababaza ese byiza ngo bari mu gihugu n'ibyo bihugu barimo icyo gitabo kimaze kubinjiriza ibintu bingana iki cyangwa se inyungu bakijyaga ni iyihe naho ubundi ku bajyanye n'abahakana icyo gihe kuhakana kuri mu uko buri muntu avuga ikiri ku mutima we nibura hari umuntu uvuye aho ngaho yasoza ari kujya impaka njye neza buryo ari guhakana avuga ati ngo ntabwo yigeze abona ntabwo yigeze wa mugana wacyo kinyarwanda ati ntabwo yigeze areba aho ngo yumve uko bimeze yari umwana nanjye mu gutu mvuga nari ndi umwana pe nari mfite imyaka irindwi mbere n'ababyeyi banjye ariko ubuzima nanyuzemo ndabuzi kandi buri muntu agomba kuvuga icyamubayeho sibyo ko hari igihe uvuga nyine ukabizira ariko ukuri iyo ufite ukuri kandi ukaba ufite umuntu ugutega amatwi wakumva uyu munsi wanyine hari abana benshi b'imfubyi
urakoze cyane
bagiye muri ubwo buzima byaba byiza rero buri muntu agira amateka murakoze
urakoze cyane nawe gutanga igitekerezo cyawe amasaha aragenda aducika hasigaye iminota itanu gusa reka tugane ku mwanzuro ku musozo amasaha tubanye makeya duhere kuri Madame Constance Mutimukeye ase nugira icyo avuga ku byo uyu munywanyi w'Ijwi rya Amerika amaze kuvuga hari tubazo yabajijemo tubira ati iki gitabo kimaze iki ati cyabageraho gute ariko kandi nyuma anadusangije ibyamubayeho muri icyo gihe Madame Constance
murakoze cyane kongera kumva ijambo ndamwihanganisha ubuzima bukomeye yanyuzemo nihanganisha n'abantu bose banyuze muri ziriya nzira zo muri Congo ari ikintu amate igitabo cyacu n'ibindi gituruka ku mugani yavuze ribaruwa riraye ikintu wenda nababwira njyewe nagiye kuba najya mu nkiko zo mu Faransa iyo habaye urubanza rureba abakoze jenoside yakorewe abatutsi iyo umuntu ayo natanga ubuhamya bwe ni ikintu cy'ingenzi cyane yuko abantu babyumva kuko ni ubuhamya babukakaye icyo nakongera kubwira abantu badukurikira yuko ni ikintu cy'ingenzi cyane ko twumva amateka ya buri wese kugira ngo tumenye amateka y'u Rwanda n'inyungu ya mbere iva muri icyo gitabo ni ukugira ngo tumenye ibyo ibitaratubayeho ribaruwa riraye njyewe hari ibyo nanyuzemo hari ibyo mugenzi wanjye yanyuzemo niko batatu mwanya twiza abanyarwanda yo kumva buri wese ngo wese nyinzi wese anyuzemo nabwo tuzajya twubaka amateka yacu amateka y'igihugu cyacu kandi tugomba kwibaka twebwe nk'abanyarwanda tudategereje yuko ari umunyamahanga cyangwa uwundi muntu ubitugiramo turi abantu nanjye ari umwana mu gihe cya 1994 turi abantu twabaye ubuzima bwacu bwabaye igitambo kubera amateka y'igihugu cyacu tugeze mu myaka yo kwiyubaka kubaka igihugu cyacu no kubaka igihugu kisirire y'abana bacu niyo mpamvu tugomba kwicara wese akumva amateka ya mugenzi we inyungu tukibyazamo niba ari ukuvuga inyungu cyacu na gihari ariko inyungu ya mbere tuzakibyazamo ni ukumenyekanisha amateka y'abanyarwanda banyuzemo mu banyarwanda batayazi no mu banyamahanga ndikumva nuko mvuze nihuta kuko inyota yasize ndikumva rero narekera ijambo Claude Gatebuke nawe ugakanyuganira ibyo n'abanyibagiwe murakoze kandi abashimira ku bwire mwaduhaye
urakoze Constance reka tujye kwa Claude nawe aduhe umwanzuro we dushigaje iminota itatu gusa ubwo aragerageza gukoresha uburyo bushoboka bwo kwihuta
yego murakoze cyane mbanze nshimire nishimire cyane Bwana Mutagoma kuba wadutumiye mukaduha umwanya wo kuganira kuri iki gitabo kwizera ko abantu benshi bumvise akamaro kacyo harimo kenshi hari ukwibohora ku bantu kwivugira amateka babujijwe kuvuga igihe kirekire kwiha ubutabera kwandika ibimenyetso kugira ngo igihe tuzaba turi mu nkiko twicaye imbere turimo gushinja ababikoze ayo mateka azaba hari ba nyirayo nabo bahari hari no guha abantu imbaraga no kwiyubaka noneho rero ikindi ni uko byigisha n'abari mu mahanga n'urubyiruko batoya n'abazavuka ibyo bintu byabayeho ubundi byari byarasibwe mu mateka ibyinshi ndumva ariko kamaro noneho ku bari mu bihugu rero bitoroshye kugezamo ibitabo bya Amazone Constance bivuzeho gatoya ariko tuzajya tureba muri gahunda dufite turimo kwiorganiza ngo turebe ukuntu n'ubundi ibyo bitabo tuzabigeza ku bantu bari mu bihugu bitandukanye kugira ngo bazashobore nabo kubisoma icya nyuma rero njyewe nashimira abatanze ubuhamya muri iki gitabo nkanihanganisha abanyarwanda bose kubera ko ibintu twabayemo n'amateka kakaye n'amateka ababaje ariko nkanashimira n'imbaraga abantu bagenda bagira zo gusohoka mu mwobo niko tubyita ubwo rero nkabanshimiye nkanashimira n'abatanze abo twabanye mu kiganiro
urakoze Bwana Claude Gatebuke amasaha ntabwo yatubaniye amasaha yatubanye magufi cyane twagombaga kubaza ibibazo bitandukanye ariko birimo n'inyito yacyo n'ibindi ariko amasaha ntabwo yadukundiye reka mbashimire cyane ku mwanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika
cyane
reka nshimire Madame Constance Mutimukeye nawe urakoze cyane ku mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika
namwe murakoze cyane ndabashimira cyane kuri uyu mwanya kuba mwadutumye kugira ngo tugeze kino gitabo ku Banyarwanda murakoze Bwana Mutagoma
nshimiye kandi namwe mwese nshuti mwabanye natwe hano ku Ijwi rya Amerika cyane cyane abatanze ibitekerezo abo tutashoboye guhamagara turabiseguraho abo twahamagaye nimero zanyu ntizidukundire namwe turabiseguraho mbibutsa kandi yuko iki kiganiro kiguma ku rubuga rwacu wa eshatu radio yacu voa.com mushobora kugisangaho igihe cyose ku buhanga bw'ibyuma hari Juste na Nadia yewe kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza. Thank you.